meelo la gali karinaa jirto diyaaradinta lagu galo moogi meesha iid ahaydaan la rabnaa the first priority intaan siino waana all sub county reer wajeer waxaan u sheegayaa intaynu dul qaataan roobkan ilaahay ha keeno anakana ma celin karno biyaha alxamdulillah alshukrulah waqti abaar soo marnaa jirtay hadda abaarta ilaahay waa naga bixi soo reer wajeer meelay joogaan waxaan u sheegayaa dulqaadka intay badsadaan dowladda shaqo fiican ay u haysaa wixii ziyaadana waa usii ziyaadaynaya ayakana fatixadana nagu soo kabeeno laakiin waxaa jirto meelaha marka aad dib aad ka jiro meel walba roobka horta waa saameeyey meel aad saameyn balad miyi magaalo meel aad saameyn malaha waxaan rabaa meelaha way kala daran yihiin dadka intay isu naxariistaan meelaha ugu daranna anaga first priority marka aan siino qaylada lagu furaayo dadka oo la leeyahay meel fulaan aad geysan karna intay dhaafaan wixii aad ilay ugu tirigalna anaka aan noo hayna waa u keenaynaa insha allah laakiin midda ugu horeyso waxaa jirta all sub counties every sub county meele la geli karin oo qaas ahaana jirto meelihii la geli karin biri ka bilaabato saddexda maalmood oo naga soo dambaysa aan u keenaynaa cuntadana intaa ma ahaani doonto hadda waa labaatan tank labaatanka tank inta meelo oo looga tirigalo waa geynaynaa biri io biri dambe waa wadaynaa cunno kalena waa sugahaynaa walaalayaal oo reer wajeer ahaan noo dulqaata dulqaadka hala badsado